Singo lwalo wewe chita genda norama noddeka osano kukavula ebibyo eri bafanga baliko ddala kyebeyuna era nakabidde ebintu byansobeddemu ab'emitwe ejiro babavaawo ne bagwa n'eddalulu abaakisidenti ab'amakulu agatse abamu bafiirawo sipooti abeera alami okusigaza obukugu miggo nekimweyuna abaama bw'obatuukako oteekwa kuwungamu ab'emutuziru basinda n'otya n'okutya ng'era ekiddiridde bambi kulongoosebwa bwatawe bwayitireyo kufuuka muli ab'emisujja b'ebiwanga obala n'olemwa baleeriyo ogumanyiddwa omusujja gw'ensiri n'aba tayifoyidi ogwo ddala kakkira woodi y'amaaso nayo nno n'engituukamu bagazi by'okulaba wattu baabivuddeko gwakyaliisa ebijanjaalo baaba n'empiso womanyira nti olumbe luli ebantu nakini yennamirembe obeeru bagoyitangayo oliggwa ne kalijjuza neerookwa ne bateekako balansi w'emirambo n'akola tayaya bafaasatu abalwadde senda be bayingira obula atannalwala weebaze katonda balwadde bambi balumwa okufa oyitangayo kyagenda mu maaso kkakkana asituukana omulamwa gwe ndiko balwadde nakulambulwa obawuba basina batiisa so teweibaala lindalowo ale oyitangayo bayambenga obawuba basina batiisa ekiri emulaga eri mwana ange linda lwolitukayo likyewonya atannewakirabayosanga sekalira zeyalaba edda nkibukanju n'abazirana tusaana tuyamba abalwadde mu ngeri ezimu naawe abenyinya lakyusa mangu byoliko abakkansa abamizezi ne kookolo bali ku bitanda emulaga eyo basaba kakulya teri abayamba bwe nkizudde ne mbakakita kunga abaalinawo akaseera okugendayo wali abagagga nga nabo bawanjaga okufa olwesha n'olusaazi bibatunuza eminwe okuwulira akakuye n'afa ne bazingako abalwadde ba sukaali mazzi gaabaweddemu bali ku cupa tebeekyusa ezitonyeza abaakubwa poliyo bambi ne bazingama abaamulalamu olw'ensingo ne ziralambala abaakafuba babwatuuka okufaanana eggulu baana bagali alowooza nti yasaanawo n'edda baagaaya bali eyo mu kuwanjaga buli woodi olunaku efiisa abantu abana ewava omufuwe bateekateggwa zaayeba aliraanyinya efudde n'abula oddumadduke ng'alaba banneru basomba yasigaddewo woodi y'obwana naye era n'engituukamu nembalabanga babutukudde ne bwazirana n'obugulu obwewuse kyetuyita okugombana zirinda boolwange nkimanyi weemaliddeyo ebangi ddala wabula ekyo kikolwa mu nsobi kitolowooza nti osanga luyinza okutya nga lukwoyeseza ekitanda olina kumubiri bwe batakyagogonoka kweyigira kakulya balwadde baagala akatunda kale ak'okunywa lino si katalo ge twalako ofunye ebw'omubuuzaako bubuuza yunguka embavu obawuba basina batiisa so teweibaala lindalowo kale oyitangayo bayambenga obawuba basina batiisa ekiri emulaga eri mwana ange linda lwolituukayo likyewonya bannanga okusoma kuwamu okuvangako muweerera abaana mbula okuddira ebitabo basawo beeyagaliraawo emulagoka gw'oyise ku manda kuyamba jja lwakuna lwebeetala olowooza beebugira nsonga lwebakoona obugatto mmeme yeekukankana omulwadde ddala okufa nga bukyaleetebwa mpaawo omusawo yali azze n'amukwatako mugira mwera gamulowo zemo musinga yo Ashiba yambi ato mufusa batiri muze Enesi tugiri yako baba makola Nali jukungu laliva mirembe gitako Saika tondo sangeri ntulichuka mo Kuomu wadikula ni yeza angane hayazo Nange nyeze kukwata baibo suteo Wakade vange kanzi hatu jembiza Kole midava sawo kwetu alia waguru Na wawu vanga yomba wadoku kukumu Uva uva basina watisa Sote weiva la linda luo Halo itanga yomba ya mbenda Uva uva basina watisa Echiye mwana geri mwana nge Inda lori chuka yori chewonya Oba oba basina watisa Sote weiva la linda lugo Halo itanga yuwa ya mbe